Jam Dog Alexo, aka KMA. Nipe muda. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka nena naye. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka nena naye. Nipe muda, taka nena naye. Kubwa siku mengi kabla sijapewa muda. Leo nataka muda, kaweza kunena naye. Kosa ninasema, mie nipe muda. Mie sitake muda, eti muda mshawusu kwake. Bari mitaka muda, muda kunena naye. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kunena naye. Mie mwenyewe asubuhi na mapema, kumoja kupili hadi paki kanisani. Mikono yangu juu, magoti yangu chini, ishara kujishusha, pia kuvunjika. Maisha ni mwangu nikumbuke na msamaha. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kunena naye. Mie mwenyewe simekupigwa teja. Mteja mbali unopiga patikani kwa sasa. Najua adi nasi kwa winka ntafuta. Huku mawazoni mseto wa mawazo. Midan rangi ya lubu punde toa badilikapo. Mie nda wajibu nikisha nena naye. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kumsifu. Nipe muda, taka kumtukuza. Nipe muda, taka kunena naye. Nipe muda, taka kunena naye. Mkovu nakimbia tena kwa kasi kama risasi. Nimetoka kwenye mtutu wa bunduki. Sasa bado nakimbilia tena kwa kasi kama farasi. Anapokwenda vita kumshinda shetani. Ukofanya zidi kupaa tena kwa kasi kama roketi juu angani. Nipe muda, nataka kumsifu. Nipe muda, nataka kumtukuza. Nipe muda, nataka kunena naye. Nipe muda, nataka kunena naye. Nipe muda, nataka kumsifu. Nipe muda, nataka kumtukuza. Nipe muda, nataka kunena naye. Nipe muda, nataka kunena naye. Thanks Anga Caleb Koyo for the Fiesta Africa. Thanks Bernardo Kumu for the underground hip hop music.